da ekitinol temere ragareol dume numaton do isa almasihu didabum assalamu alaikum mun so birabe heditobe min kofni on be inde allah jamu salama giddo komoy fama e do lawol gonga kungolo mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foroy min cerake gartuki amin hande nga waddan gon sirya mon kalawol gonga ku hande min gidi tokkitin go ngewta meden ha ka puddude der sirya chalika ka ewniden dume numaton do isa almasihu yamol gol kandungol masin gam garandum mon don dari do ko numanton isa almasihu en tokkitino jonta ngewta men do jawmirawo isa almasihu der sirya chalika min jambe on dume numaton do danyeki mako do hali mako chenido do bolle mako chahide do bawde mako mawde e do kalifa ku mako hande bo kadi min godi jamde jowi de min gidi jamugo daranande Isa almasihu nda jamol aranon dume numaton do mayde mako on andi toyno kure mayoton woni na malla noy tammidon mayrugo na on andi wakkati mayoton na onon beyam hani banginen en anda kuje de funde latoto amma Isa ferotiri be meden kanko andino toy o mayata o biido ha wuro Salima o mayanno den o pillido bo noy o tammi mayrugo en jangino bannoy o matiniri fukarbe mako be wiugo be nda en don jaha wuro Salima ton ko annabo en binduno dow bi neddo fu timmata ngam o dokketedo ha juude heferbe be janchanmo be kudanmo be tutanmo tuude be boccanmo nden bawo don be mbaranmo amma ummiti to nyalade tatabre o biido be fahinta to odon maya o tammi mayugo nyande nde yahudu en fu kirsata jawdiri ngam julde paska dum nyande man den o mayanno bana jawgel Allah chenido ngam dokkal ittugo hakke yimbe duniyaru wade Isa ferotiri be nde yimbe fere fu ngam kanko be hore mako subi mayugo en nan be Isa wi'i wala mo hosata yonkiyam mi hokkanki be anniyam mi wodi bawde hokkugo ki e hositugo ki bo Isa meeday wadugo hakke e ngam dalila majum o wawino hisugo mayde o fotino engta ha asama to iwino bila hoccugo lawol waade amma o subi mayugo ngam yiide ɓiɓɓe adama o hokki yonki mako ngam meden o mayi ngam keɓen yafuya hakke men e ngam tabitinango en babal ha aljanna waɗi duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi hidde almasihu wara dow duniya annabi Ishaya andini ngam ɗume dimdinowo sey maya be wi'ugo amma o yuwama ngam hakkeji meɗen o nawnama ngam aybeji meɗen kiita ka o jaɓi hisni en ngam kuduje mako en kurgake en fu en majjuɓe no bana baali ko moye tokki lawol muɗum amma jawmirawo yowi aybe meɗen fu dow mako onon be am nda ɗo woni dalila mayde Isa almasihu o gaynako boɗɗo dokkuɗo yonki mako ngam baali mako wala ko goɗɗo meɗi mayrugo bana mako kanko feere mako tan meɗi mayde bana nde woodi fayinta jamol gongol kan dungol jawabu mon ɗume numoton dow jalorgal mako dow mayde wato darandum ummitineki mako Isa almasihu mayi nden ɓe kasnimo konne en mako ngadino ngaɗata fuu ngam aynugo hawrire mako ɓe ƴini dammugal yenande ɓe hayre mawnde nden ɓe ɓesdi sembiɗingo aynuki nde sey ɓe jo'ini soje en kombi maare amma be man fuu haɗay Isa ummitago caka mayɓe fakat Isa ummitake diga mayde nyalade tataɓre nder wangani pukara en mum ɓawoɗono wangani seedoɓe ɓurite meɗɗe jowo yimɓe ɓe ndaarimo memimo nden nyamdi e mako ɓawo ummitaki mako o kolluɗoɓe kuduje nder juuɗe e kosɗe mako nden ha wuttudu mako fakat o ummitake caka mayɓe nyalade tataɓre banano o fillorino ɗum Allah ceniɗo ummitini Isa caka mayɓe ngam hollitugo duniyaru fuu o jaɓi ko Isa almasihu huwi dow leggal gafangal ban layhaari ittandi hakke gonanɗo dow hoore meɗen waade laati konnejo mawɗo kakiraɓe men maayi annabo en fuu maayi nden balli maɓɓe lutti nder kawrije enen bo en maaya nyande feere amma Allah yettama Isa almasihu jaalake mayde oɗo yeeda hande bo e o wawani hisnugo ɓen waranɓe heddi Allah ceniɗo be inde mako ngam o geeto e o wawi settago yimɓe yeeso Allah ceniɗo wodi no annabojo goddo ko sali mayi dendoni yeda fahinna a wala Isa almasihu fere mum tan woni jalido hawrire o geto hande bo ngam maju wadi nuddinbe mo fu kulata mayugo mayugo dum hawtugo be Allah jawmirawo meden ha asama oho Isa lati fere mum wala nandu wala mo nandi be mako dow lesdi malla ha asama dume numoton dow jalorgal mako dow mayde da fahinta jamol dume numoton dow entuki mako ha asama bawonde jawmirawo Isa ummiti chaka maybe o bangando pukara en mako nden be jodo dibe be mako nyalde chapande nay ha fahine ndari bannoy o jabbitori be e o entiri ha asama ngam jodo yago do korowal laamu teddungal ha nyamu Allah cenido be hollitit gumangu mako buringu malaika en annabo en e yimbe fu dum kanju woni ko bindi andinta todi don biya Allah bangtimo do kodume fu hokkimo inde burunde inde fu teddungal to inde Yesu ewnama dole takle fu nder asama e do lesdi e nder jonde maybe fu tugga kopi Yesu mako de fu de teddinan Allah de cedoto Yesu almasihu woni jawmirawo oho Isa fere mum non mo wala nandu ha jonta wodi fahin ko nandi e majum nda jamol fere dume numoton do loraki mako do lesdi Isa almasihu wartoyan o andindo dum annabo en andin medum malaika en fu mbi non e den latido pukarajo almasihu be gonga kam paddo reni gartuki mako o loroto nden o hoccan ummatore mako o yarande ha asama o hitoto duniya be gongaku nden o lamanto lesdi fu o latoto lamido duniyaru fu o lamoto dubi ujinere ha konnen mako fu tugga kopi yeso mako fakat o loroto ne bata ko moy sedoto lamido lamlambe jawmirawo jawmirabe o wartoyan en gonani yeso mako kanko kito o mauro nyande nde pottoton be mako tinde be tinde o tammi jamugon moy numan nodon latimi noy jawabu mon latoto kadi to on jabake minumi agoto nder annabo en tan o jaman on ngam dume wadi on inayemo be gonga nden o hitoto on dalila on cali jabugo ko annabo en bindi dow hala mako wato o biddo Allah bangido jippido digam asama kisnowo goto tan moy tammi lorago hala mo Ibrahima Musa Dauda malla annabojo fere a dum jawmirawo Isa almasihu tammi lorago o latoto alkalijo Allah cenido kollitiddo dum be ummitin gomo chaka maybe o wartoyan yitere fu laranmo koppi fu tuggoto yeso mako kala demgal fu sedoto Isa almasihu woni jawmirawo junta kadi en gari ha jamol men ragarewol dangoldo dume tammidon Isa almasihu renata hedi modon jawmirawo Isa wi onon sombe e rondibe dongle teddude fu ngare ha am mi ittanan on dongle man dowtanedam ekkite ha am ngam mi boddo mi torrata on fakad yonkiji modon ciwtoto ko hande bo odo ewno on nde o ewni no pukara en artube be ngudini ko dume fu ngam be tokkomo ci'e mabbe lenyol mabbe kuude mabbe e goddum goddum fu o yidi on kuwanamo bana non dum yida wiwugo sey ngudinon saare mon e kuugal mon ngam tokkodon Isa amma ko woni non kam ndokkon mo ngenda mon fu be accan gomo pellel aranel nder bernde modon o yidi kolodon mo nuddinon mo jabon mo ban kisnowo e jagordo mon o yidi on timmiditbe hedi ruuhu bernde bandu e yonki mon to ni o latido be gonga mo o lati den kam kala ko o jamata on fu dum darnudum banano ngiru den dum Isa almasihu o goto non e o wala nandu o goto her danyeki mako her hali mako ekkitinki mako kuude mako inde kalifaku mako her bone e mayde mako ummitineki entineki mako e bawde mako nga wayditugo bibbe adama o geto hande bo odo wondi be nuddinbe mo fu ni sedda o wartoyan wala mo nandi be mako samha asama ko dow lesdi da do woni dalila o mari dungayere ewnego lamido e jawmirawo nder ngenda modon onon hedi tittobe hande jawmirawo Isa almasihu yidi latawo kisnowo e jawmirawo mon ngam maju wadi o mayi dow leggal nden o ummiti Umari bawde yafago hakke mone hokkugon kawtar cahingal e luggungal be Allah cenido ha foroy. O wawan hokkugon gendam dumidam, den o labbinan bernde mon, o hesditinan on be bawde ruhu cenido, amma seto on jo'ini tammunde mon dow mako e dow li'aki ki mako. Ko buri hulnago kam, burna yimbe don numa Isa al-Masihu dum goddo boddo, amma be medai jabugo sam ban o kisnowo e jawmirawo mabbe. Nuddin gono Isa latake annabojo mawdo he'ata, sey be jabugo taskaraka Allah cenido jo'ini ngam kisndam. Enen bibbe Adama, en fu en don mari billa ngota, dum hakke. Allah cenido hokki en ko hurgata dum, amma seyto en jabi dum. To mi nyawdo, den mi yahan ngam larugo kurgowo. O windan tam derewol jabugo lekki. Mi yahan mi soda lekki, den mi huchan sare. Mi wallina ledde go do tabal. Mi don lara ledde de, ede don darami. Wawan hokkitugo yam jamu am kadina? A'a. To hawoda kam, sey mi moda ledde man de bana ko winda do derewol kurgowo hokkuno yam. Kurgun Allah cenido kam, dum jawmirawo Isa al-Masihu beji jamum dam rufi dow leggal. Nden kam, ko luttani en kadi, hani anditen en hakke en, nden en ngala bawre kode yengam hisnugo hore men kita Allah gongduka. Nden fahinta, hani nutinon der bernde mon. Jawmirawo Isa al-Masihu ronda kembattu dimon kita hakke en gonan ka dow modon. Toni on nutini al-Masihu maye umita kengam hisnugo on. Nden kam Allah yafanto on hakke mon, o nelan ruhu mako cenigu nder bernde modon. Nden o yedan on gendam dumidam ha aljanna. Onon hedititobe hande, on fambe kurgun Allah cenido bawandu hisnugo yangada yite dumige na, mo yebi kurgun jawmirawo cenido. Wato ijam Isa ndufdam, sey fama wala lekki godki fere bawan ki nyawndugo hakke. Ko goti wala. Allah wadai taskara fere ngam sulhu go hakunde mako e hakken. Kedite botum ko bindi chenidi mbiata ko lara ni lawol gonga kungol Allah mapiti ngam habibe Adama keba lata go lape yeso mako haforoi. Bindi don bia, wala kebrando yerdui Allah bedouta nago taureta. Netto wodi hakke, kanjumtan taureta andintamo. Yo, ko taureta ya anna buena andini en, diga poima, jontadum latake. Allah be hore mu wanginino yimbe kebrata yerdu ye mako bila taureta. Allah jabani yimbe to be nutini Yeso al-Masihu. Komo inutini al-Masihu heban yerdu ye Allah. Ngam ha Allah yimbe fu potan kal. Be fu be mbadi aibe. Be kebaye teddungal ngal Allah andini hokkugobe. Amma Allah endibe hokkan me yerdu ye mumchahu. Be Yeso al-Masihu o rimdi niribe diga bawde hakke. Allah wadimo ala machur hotiral Yeso dunia arufu. Ijam mako ndufadam hale gal gafangal don waddana inbe fu yerdu ye Allah. Boima Allah munyani imbe hitaki hakke jimabe. Amma jonta odon yafobe. Banani o wangi niri gonga kumako. Pakad njerjama nurumen jonta aru o mui wangin godum. Kanko o kol nido. Odo yerdo holibe Yesu fu. Kadi dalila maunita godo lutani enna. Lutai sam gamdume gamalla limata kude sey nutinki. Fakat kisndamon noddari do mo ere mako tan. Na dum kugal modon dum dokkal Allah ngal njabdon be nutinki. Kisndamon iwaya ha kude mon gamta godo heba jurago. To asedake be hundukoma Yesu woni jawmirawo. Ta nutini be bernde ma Allah ummitini mo diga mayde den kam a hisan. Ko moy sedi inde jawmirawo hisan. Amina. Ya sobirabe. On ewni be inde jawmirawo na. On hebbe diga malla chenido dokkal kisndam na. Malla ha jonta on don dabbita hisnugo hore mon be kude modon tan. Min do toro on useni. Tangu dine lawol jawmirawo ngol kisndam. Allah chenido andi berde mon. Andite Yeso mako on hakke en, e on mbawai doutanago doka mako chenika. Mbie mo, on handan bekita mako gonduka. Den gete mo, gam neldugo kisno omo wala hakke, e jaburo yarugo bone mbatu dimodon, be ronda go kita mon dumika. Be umita go chakamaybe be jalor gal mangal. So birabe, sengaron ha Allah chenilo belawol gonga kungolo mapiti, so nanon on kebata yahugo ha jawmirawo cenido sam Allah bawdo do ewno on gam garonto mako hande bo gam to anuddini jawmirawo yesu a hisan an e yimbe sare ma fu ya sobirabe heditobe useko mon be watan go amin hakkilo e min getti on be doftugo min der jangde wolde Allah cenido de min nokkani on der siriya lawol gonga ko Allah barkidina on e ko nandon haado fuu latano on mo'ere nder ngendam modon min gidi bo andon ekkitinolji tokkindirdi didon tawe dow kaset to on gidi hebugo di on bawan windan gomin den min biyan on noy keprotondi mallama to on gidi hebugo bindi cenidi tappadi dow dereji on poti bindanon min den min nelanan on goddi bila coggu nda her tawroton min lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon midon lornita dum fahinta lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon min don accida on be do'are wonde ndedo tawete nde der worde Allah cenido Allah wawi ainugo on gam ta on do'o o wawan yottingo on ha teddungal mako on gala ayibe on seyibe kanko woni Allah goto modo hisna en be Yesu Almasihu jawmirawo meden kanko mari teddungal e mangu e bawde diga jamanuji chalidi non bo jonta e ha foroy amin.